kuachwa tena. Ila mwenzangu waunitishia unikomoi, nitapendwa tena. Asa sitaki unibane bane, jimbo liko wazi, kivipi ningangane. Meso shamba mapenzi, sitaki unibane bane, jimbo liko wazi, kivipi ningangane. Meso shamba mapenzi, ndoma na mwenzenu leo kiachwa tukesho na baby mpya. Usijisumbue na usijifrigishe simu nikipata penzi jipya. Mwenzenu leo kiachwa tukesho na baby mpya. Usijisumbue na usijifrigishe simu nikipata penzi jipya. Naona mambo yasiwe mengi, mimi nimeachwa sitaki tena maswali. Nenda bichi kula upepo wa bahari. Nitakubali, unanitaka, unanipenda sintongoze. Unanitaka, taka, taka, unanipenda sintongoze. Unanitaka, unanipenda sintongoze. Unanitaka, taka, taka, unanipenda sintongoze. Mbasi nambie, ah, usiniongope mie. Basi mbasi nambie, ah, mwezioni kukubarie. Basi mbasi nambie, ah, usiniongope mie. Basi mbasi nambie, ah, mwezioni kukubarie. Basi mtongoze. Wangu kawaida tu, nishazoea kuachwa, wendo taipata tabu. Ulie niacha kwangu kawaida tu, nishazoea kuachwa, wendo taipata tabu. Ulie niacha, ah, ay wewe, ay mama, ah, ay wewe. Hivi ni kweli, mimi kichefuchefu kwako, mana kitambo nishaumiza sana moyo wako. Hivi ni kweli, mimi kichefuchefu kwako, naona kumbuki nishaumiza sana moyo wako. Vitu vidogo unaumia, waleta zogo unachukia. Hivi kwa nini wanifuatilia, haiwewewe. Mpenzi wangu na mpigia, na vitisho na mtishia. Hivi kwa nini utakikuelewa, haiwewewe. Nimeachwa tena, ila mwenzangu waunitishia unikomoi, nitapendwa tena. Asa sitaki unibane bane, jimbo liko wazi, kivipi ningangane. Meso shamba mapenzi, sitaki unibane bane, jimbo liko wazi, kivipi ningangane. Meso shamba mapenzi, ndoma na mwenzenu leo kiachwa tukesho na baby mpya. Usijisumbue na usijifrigishe simu nikipata penzi jipya. Mwenzenu leo kiachwa tukesho na baby mpya. Usijisumbue na usijifrigishe simu nikipata penzi jipya. Naona mambo yasiwe mengi, mimi nimeachwa sitaki tena maswali. Nenda bichi kula upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Na jimbo liko wazi sema nitakubali. Unataka, unanipenda sintongoze. Unataka, taka, taka, unanipenda sintongoze. Unataka, unanipenda sintongoze. Unataka, taka, taka, unanipenda. Shebele, 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 zako, zako, dada. Shebele, 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 zako, zako, dada. Nini ta, baby, washa koroboi. Uweka jana mkonga konde boy. Sema ya nini ta, baby, washa koroboi. Uweka jana mkonga konde boy. Nasema shebele, 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 zako, zako, dada. Shebele, 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 zako, zako, dada. Shebele, 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 zako, zako, dada. Shebele, 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 zako, zako, dada.